le magazine parlant de l'environnement.
Ele tongade projet lolirdo carte o holtama biide noko fufolaali bamako do jammeji tundi didi labinte dun do yo gidali fewde e mayo Niger go yimbele yogabe ngalurende ngoytike lamkobe wobbe dardi jamarende huncande hore taguji lobbi.
Quand le fleuve Niger est en
Mayo, Euro Niger, on a wundi fewde tidalaji mawdi e nyaloma hande. Mayo wo yo fina tawa amen bile mako. Mame region Segou, so onani hala fu kaltelo do Mayo Niger ngo on tarik Bafaro Gamonzon be fu wonko bili dun e Mayo. Le region ngaji hono Tombouctou, Gao, Mayo Niger ngo Isaber no dirt Mayo mongo. Odo andi so miden jogi yimbele tinnibe ngombe danyere Mayo ngo mbali wadirde ndiya maayo ngo kulleji fa heewi sabi yimɓe ɓe fuu haala goto halta wakkati wari no min kaani ɓettade ɗum fuu ndiya maayo ngo ana bonne yimɓe ɓe ana watta e maayo ngo kulleji ko heɓa fuu ɓe annda no ɓe killaka ɗum bonnugol ndiya maayo ngo ne kutteje muɗum ana mawni sanne eɗum wawi waddude nyawuaji yimɓe eɗum wawi fay hadde yirwere nokkule ɗe
ewi oɗo projet humaninde ƴewtagol kabaru jammeji tunniɗi bamako jupoteɗi le mayo Niger nolirgo carte o ko ɓuuri 6 litres tundele e jammeji tunniɗi goni jupoteɗi le mayo Niger eɓirtogo bamako keɗɗenna Sidi Ba kanko woni keɓɗo mise au projet carte o kuncaniɗo ɗum hoore ndeɗo tongande.
Le fleuve il est de plus en plus pollué.
Ndiya maayo ngo ana wondi bonnede ñande fuu bamako ɗum mi kasindina yaade waɗude analyse ngaji fami anda wiide ndiyan ɗa wonan ndiyan moƴƴuɗo kulleji ponɗi fuu ana faɗɗele hen ɗum laatike ndiyan na ɗum laatike ko tekki ko wawi taykede kasen bamako ɗo ni woni mi ngala nokku to ndiyameji bonɗi ɗi wawi resede sawre ñawuaji ɗi itte hen fade majji yuppede de maayo ngo fuu se ngaji gonɗi toɗi ndiyameji ɗi ɗaɓɓorto si ndiyameji bonɗi fuu ana yuppele muɗum ndiyameji fuu hawrtata kasen so yahale maayo ngo tawiɗan sawraka geƴƴi ñawu itte hen ɗum saabi so min keeɓi oɗo hakkille wiide min ɓeydan immadaraji famin ƴeewa hono min mbawi wadde mi cawra ndiyameji juppeteɗi ɗi maayo ngo mi itta hen ñawuaji ɗi ana hasindini tafon ittude ɗati muɗum hono min garta famin gaɗa famin keeɓa huncande hoore ndiya maayo ngo
gaɗɓe ɗiɗo imuji ɗi jeeli yo kabaru jogolan jammeji tunniɗi e tundele ɗe foof landine no fewiri ele ngallure nde yalla huncande hoore cellal jamare nde heɓgol habalu keɗɗa nafa hannde Sidi Ba.
Ɗati mbawɗo huncande hoore ndiya maayo ngo wona ɗati kewɗi sanne wajibe juuɗe amen min ƴeewa fuu se ngayiɗi ndiyameji ƴaɓɓorto to tunnele gatteteɗe muɗum ɗi kina gotta wajibi kina fuuseji muɗi ɗiɗi tawe to to ndiyameji ɗi fuu ƴaɓɓorto fade muɗum yaade le maayo eɗi mbawi naɓɓirede nokku goɗɗo ñawuaji gonɗi hen ɗi itte hen eɗum wawi waɗede junngo ñaamo maayo ngo hono junngo nano maayo ngo saabi ndiya maayo ngo ndiyameji jarteɗi e muɗum yiwata jamar nde adadu muɗum ana wondi ɓeydade wajibi kina kabar o wayto musaka oɗo golle du ana wawi mawde sanne.
So banggal bonandaji fewde e mayo Niger ngo hefeteɓe ɓe na keewi ɗum woni ko holliti jokko hoorejo gollirde humaninde haybugol mayo Niger lollirde agence bassin fleuve Niger ka noon e wi Moussa Diamuy won dabiruji piyaɗi yalla hadde ɗiɗo bonandaji ɗi.
On peut dire c'est la faute à tout le monde. D'abord,
miɗen mbawi wiide homo fuu darde muɗum ana hen goo oni yimɓe hannde ɓe wala needi fey seeɗa ndiya maayo ngone ana darani men kulleji fa heewi rafi ittugol ɗati banggal politique na teddinde dewte gonɗe toɗe ɗu darde muɗum ana hen wonko waɗa ga fuu hana cippede ñama hannde eɓe kani haɗude yimɓele ittoɓe kanŋe ɓe yuppa ndiyameji ɗiɓe lotirta kanŋe ɗi le maayo ngo kase ndu eɓe kani martinde yimɓe ɓe kumpa sanne ɗo ɗati kanɗi jokkede hen mi itti ɗati fa heewi banggal martinde yimɓele ɓe kumpa ɗo hono ɓe mbawi wadde fa ɓe ndena ɓe kayba mayo Niger ngo e juuɗe amin ka miɗe kani jukkude e immadaraji ɓe gondi wadde fa hannde ɗi yalla mine martina jamarde kumpa ae paama sukullaji ɓiliɗi e haybugol maayo ngo ga hannde onon fedde noddirtene DNACPM miɗe gaɗa komi mbawi fuu yalla golleji mbawɗi bonnude ndiya maayo ngo ana ɓuyto
ɗo ene timmata yewtere meɗen dow habalu lollirde parlode l'environnement yo en jii yontere warore.
Le magazine parlant de l'environnement.